Tuzine mufeba wakaima, ewa isheke pamba, sikuwa mbikopo. Shote mbala geku vyorina, toto line polisi wolu.
Mfirika, waliva viku vandiyo lishusha poti. Oli wabde, inga chupa ya pereya. Mbrikwe nkula bambanji ya lomasi, 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 lomasi.
Gano mazina mapia. Tatu gazine feba wakaima.
Downy, up, jump, justice stand. Nyenya mukuchi watu katono. After okuwe dabu. Do it like asano ne maniyo.
Cherish river kolomo premia.
Asinga ya tuale chikopo.
Ya tavi sovala ya farm.
Akambi.
Gano mazina mapia. Katu gazine peba wakaima. Gano mazina mapia. Katu gazine peba wakaima.
Ano bazina bubi balinga bawendule. Teba mani eduizi na wembule. Bala lava kabambu womenze. Bano babeye mibiringa chikunda.
Baringa makinenti bano bakusika wako solution. Siva sirini. Kukono unya mchala Kampala chirika wana vayenu. Just in the eye.
Gano mazina mapia. Katu gazine peba wakaima. Gano mazina mapia. Katu gazine peba wakaima.
Katu zine mufeba wakaima. Ewa isheke pamba sikuwa mbikopo. Shote mbala geku vyorina. Toto line polisi wolu.
Weviva viku vandi yoli shisha poti. Uli wakde inga chupa ya perea. Uzue kulaba mbanju ya lomasi. Lomasi, lomasi.
Kawe demu.
Downy, up, jump, just stand. Nye nyamu kuchi watu katono. After okuwe dabu.
Gano mazina mapia. Katu gazine peba wakaima.
Abange bafubuka, bafubuka. Nange kanye nyemo gali benjuli. Nalongo namula vincha, namula vincha.